bene data nta kintu twashobora gutinya cyangwa umuntu wari we wese turi kumwe n'Imana
ni gute twashobora kumenya yuko Imana iri kumwe natwe
uzabwirwa nuko imibereho yacu ari myiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu kuko Imana itashobora guturana n'icyaha mu bugingo bwacu mwumve ubutumwa bwiza nk'ubwanditswe na Matayo isura ya 6 n'umurongo wa 24 aukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi titubashe gukorera Imana n'ubutunzi iyi ni ishusho y'umunani hanyuma y'iminsi mike igihugu cy'i Kanani gihinduka icy'Abisirayeli nk'uko Imana yari yarabasezeranije Yoshua nawe yari ageze mu zabukuru ahamagara abakuru bose b'Isirayeli arababwira ati mwubahe kandi mukurikize neza ibyanditswe byose mu gitabo cy'amategeko ya Mose ntimugateshuke muciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo mutazakurikira abantu batubaha Imana ariko mwebwe muzakomeze kuba bizerwa ku Mana kuko nimwifatanya n'abanyamahanga kandi mugashingirana nabo Imana ntizabaneshereza nk'uko yabigize mu minsi ishize kuko muri mwebwe mwese muzi imitima yanyu yuko Imana yiteguye gutanga ibyo yasezeranije byose ibyo yabasezeranije byose nta na kimwe atujuje kandi azagerageza kuhana buri gicumuro nuko mukomeze gukiranuka kandi mukunda Imana mureke ibigirwamana basogokuruza wanyu baramyaga nimba ari bibi gukorera Imana uno munsi nimwitoranirize uwo muri bukorere nimba ari bigirwamana basogokuruza wanyu bakoreraga cyangwa nimba ari umwami Imana ariko njewe n'inzu yanje tuzakorera umwami Imana nuko ubwoko bw'Isiraheli basezeranya yuko bazakorera Imana nuko Yoshua umushumba w'Imana arapfa bamuhamba mu gihugu cye